CKMusicPromos.com.
Yeah, yeah, yeah.
Spicy Entertainment.
D-Mango. Oh, yeah, 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 yeah.
Melody,
yeah. Now we are Mabuto ni Mankara one bow. Put in bananas or Zapazico. Zapazico. Ni Mankara nigga. Yeah. Now we are Mabuto ni Mankara one bow. Put in bananas or Zapazico. Wati paja ikapisha, uzatia kwa awo, matulikida.
Nishweza tusika na fulu monga ni kunjase. Waizi wambera na bwere na monga ni vatis. Losi na bwere neka na donsa na bashi paris. Wasokolo kamonga ni mina mpuno ya baby. Na tuchawa alfabetika ni mvera chema AB. XY I'm sorry sinza kasowa futi. Unone ramo uko singi mwema judge Judy. Mklabu kani wono sani kumia na patupi. Ndewa ni W zafuni konyamula na matuvi. Pressure ni madali so ya punzi sa chipiango. Na jumbo ama tasho kamupasa mushe ango. Neze cheka pio pio ndine pari manje ango. Muni tenge mushe wafana sinidi hambo.
Tawi ya mabuto ni mankara wanbo.
Melapins
Urimba na nyazo zapaziko. Zapaziko ni mankara nyeko. Yeah. Tawi ya mabuto ni mankara wanbo. Urimba na nyazo zapaziko. Watipaja ikapisha, uzatia kwa awo, matulikida.
Music from CKMusicPromos.com.